Sawa kwaba nentsolo ngobungani uwakwakho anabo ngomunye obulili. Lokhu akuvamisile nokho ukuze umshado uhlale uphilile futhi uvikelekile. Ama couple adinga ukuqonda bomqoba bemngcele emshadweni. Bese wonke umuntu ngamunye azizwe ephephile ngokungena kwesaba obungani bowakwakhe. Isihloko ke sizosihlinza lapha ohlelweni ezomndeni namhlanje. Okwakho namathele emsazweni wakho ungasuki. Angithathe ithuba ngikubingelele. Ezomndeni uhlelo ukulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka focus on the family. Sithole lo mbuzo kunkosikazi emkhwena wakhe onokungaphatheki kahle ngobungani bakhe ngozakwabo wesilisa emsebenzini. Lo nkosikazi obhale wathi, kunecala yini koshadile ukuba nomngani obulili obuhlukile? Ngesikhathi umkhwena wami esohambeni lwesonto, ngicela uzakwethu wesilisa emsebenzini ukuba azongisiza ngengane yami enonyaka nengxenye. Sagcina sesibuka i-TV nokusebenza eminye futhi imisebenzi yasemsebenzini emva kokuthi le ngane yami ibisiyilalele. Ekubeni komkhwena wami uphatheke kabi wathi unovalo ukuthi ngase ngishendeze. Ngokwakhe ubona ukuthi kungenakwenzeka ukuba abantu abadala babe sebudlelaneni bobulili obuhlukene ngaphandle kobudlelwane bezocansi. Uze wacela ngingaphinde ngilokothe ukuba ndawonye naloza kwethu ngokuzayo. Ngivumile kushoyo ngokwesicelo sakhe nokho ngizizwa ngindovunduvu ngalezi insolo zakhe engamampunge. Nicabangani? Ngokwethu kubuka ukumemuza kwenu wesilisa umnyeni wakhe ngekho, lokho nje kukodwa kunqamula umngcele womshado. Nokho, kusemqoka ukuqaphisisa lolo hlobo lobudlelwane nokuphaphama kungabe neyikhisi. Uma ufuna ukugcina umshado wenu uphilile, udinga ukubeka umklamo omngcele ohlobeni lobudlelwane balolu hlobo. Iqiniso lapho ukuthi kulula ngaphezu kokucabanga ukweqa umngcele obungani obuhle, nithuse nishibilikela nje kwezothando ngokunganakile nje. Ikakhulukazi ubungozi busekutheni lo muntu osodabeni lapha unezinto enifanayo kuye naye. Uma kuwukuthi leso simamqondo munye yiso esenza ukuthi unamathele kulomngani ngoba nakho ekuqonda wena kangcono kunomkhwana wakho, usuvese unyathele emeveni makunjalo. Siyabona ngokwakho ukubuka ukuvashela ngizakweni obulili obunye bekumsulwa nje. Asingabazi neze ukuthi bekumsulwa nebala. Kodwa kusalayo umkhwana wakho ulimalile ngesenzo sakho. Kunokwenzeka ube nehabe ekubekeni icala lokushendeza nokho kufuneka uke uzame nawe ukuyifaka ikatulini zakhe. Uma kuthiwa nguwe ubuhambe isonto qede wasemema uzakwabo wesifazane bezobuka i-TV kubaba movie naye, wena ubuzozwa kanjani? Ubuyothini uma kuwukuthi lozakwabo wesifazane uyipatshaza lentokazi? Lokho kungakuqinisekisa ukuthi bekumnga nje ubumsulwa lobo. IBhayibheli sinikeza inkombandlela ngokuziphatha ngabantu bobulili bunye kwabaseFeso 5 verse 6 xwayiswa ukuqhela ngisho nakokubukeka nje kuwububi bokuziphatha kwezobulili noma kungayilophi uhlobo lokungabi msulwa. UPetrus 2 isahluko sesithathu kuverse 11 usiyala ukuphila ngobungcwele nangobuNkulunkulu. Nakuba owuqondile bekumsulwa kulolu daba lwakho, kufuneka ucabange ukuthi kusengazakala kanjani kwabanye ozakwenu uma kungezwakala kubo. Kusemqoka ukuthi umshado wakho usemqoka futhi kuwe. Njengoba kunjalo, sikhuthaza ubeke eceleni ukudangala bese nixoxa indaba injengoba injalo nomkhwena wakho. Vuma kuye ukuthi wenze iphutha ngokumemuza kwenu esilisa ekhaya. Mqinisekise ngokuthi usamthanda umkhwena wakho. Uma engavumi kwedlule, kusenokwenzeka ukuthi kunezimo zokwethembana kusadingana nobabili nisebenzane kuzo. Uma ucabanga ukuthi yikhona leli dinga ukubukusiswa, siphakamisa ubona nomeluleki olapha izimo zomshado ongaba seduze ngakini. Isebenza omnyango wezokululeka Focus on the Family zingakupha uhla ongakwazi uba udlule kubo abangongoti abangaba seduze nawe. Zingaphinde futhi zikhulume nawe ngocingo ukudingida lolo daba. Ukuxoxana ongakusiza, sicela ushayele ku 031 716 3300. Owethu umthandazo ukuba ubuyiselisa leziqinile zokwethembana ebudlaleni benu naleyo mngcele ecacile isungulwe ukuvikela umshado wenu ongcwele. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.